Wajya we hejuru nimba na ujyote we Wagira turi mwijuru mbega uburyohe we Umwe wese nitakunda ntakwibanira Tewe chanzanya ni Inzoka ni baby
Inzoka ni baby
Umuziki uke wa ufite Inzoka ni baby
Chupa 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 yo
Inzoka ni baby
Inzoka ni baby
Kirori kiyo hahari Inzoka ni baby
Chupa chupa yo
Ndonderi noti mba ninya kubura
Inzoka ni baby
Mbonye ninji club mba nji kurondera
Inzoka ni baby
Kusere ura Kwitwikira Kugotomera Inana niririra Erego uzima ni utoi Profitu yori kwina kanya gatoi Erego uzima ni utoi Yoregu isitara kugira vayi Ichupa jawe hejuru nimba na ujohewe Wagira turi mwijuru mbegu ubujohewe Umwe wese nitakunda ntakwibanira Jewe chanzanya ni Inzoka ni baby
Inzoka ni baby
Umuziki uke wa ufite Inzoka ni baby
Chupa 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 yo
Inzoka ni baby
Inzoka ni baby
Kirori kiyo hahari Inzoka ni baby
Inzoka ni baby Inzoka ni baby
Chupa chupi chupa chupi chupi chupa chupi
Inzoka ni baby
Yeah yeah yeah
Chupa 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 chupa
Inyoto ni bjana
Yeah
Na swingi na swaga
No
Nimpaka kumangwa Mindeke ni ryoshe Ngibi bjana biransaza Jifite gahunda yo kumana Imani rarema Natwe tugakoma Nanjiyo na yabonye Tazimwa nga na sekura Ubuzima bugoye Njanyuza monga sepera Ubuzima numumeya Ufite byose ukeneye Mashoti tujane furi Dusinde dusure tunamamare Icupa jyawe hejuru nimba na ujyohewe Wagira ngo turi mwijuru mbega uburyohewe Umwe wese nicyakunda nakwibanira Jewe icyanzanye ni
Inzoka ni baby
Inzoka ni baby
Umuziki uke wa ufite Inzoka ni baby
Chupa 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 yo
Inzoka ni baby
Inzoka ni baby
Kirori kiyo hahari Inzoka ni baby
Inzoka ni baby
Inzoka ni baby
Chupa chupi chupa chupi chupi chupa
Inzoka ni baby
Chupa 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 chupa
Weekend yo biha Amwe tukobura Nukuri yo biha Nikicho tulira mahera
Na shisha yo shisha Utagira ichano resha Umoti wo picha Utagira na moya utere musha Omera fo 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 Ukiyumva fo Iyo de fo Yuto tu sangako Omera fo 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 Ukiyumva fo
Chupa jyawe hejuru nimba na ujyohewe Wagira turi mwijuru mbega uburyohewe Umwe wese nitakunda ntakwibanira Jewe chanzanya ni Inzoka ni baby
Inzoka ni baby
Umuziki uke wa ufite Inzoka ni baby
Chupa 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 yo
Inzoka ni baby
Inzoka ni baby
Kirori kiyo hahari Inzoka ni baby
Abana babili mani bala achake mujini